records for serious people. It's a serious record for serious people.
Yeah.
Nakupenda baby, nakupenda lady, nakupenda baby, nakupenda lady.
Nakupenda kiukweli sio kwamba nakufunga kamba. Nakupenda kiukweli sio kwamba nakufunga kamba. Nina ghetto moja, ndani kuna bedi kitanda cha kamba. Kama tuna bezi vijibedi utashinda. Ila univumilie, nilivyotoka maya baby usichukie. Ninapanda milima na shuka hashuka. Natafuta mapene na kosa hakosa. Kazi nayofanya hailipi, nizunguka kila kanga ila wapi. Vumilia tutafute maisha baby, ndipo tutaweza kuishi maisha mazuri lady.
Kwangu mahabuba peke yako nakutaka. Chagua la moyo wangu we kuna kutaka chaguo la moyo wangu.